Nipe kama ya gigi mani nshamfurugu hani Wana neona mi Beyonce wamesau mi nani Mi old school instrumento Mi pia mikato nilisha kuambia mambo ya kitoto finito Eti Justin Tambo toka machimbo Wapi nirelani mina toka kigambo Kushindwa kujianda unajianda kushindwa ambu Waizena waizena ukatanda Kwa pesa madam kwa pesa madam Natoboa balloon kwa nido usio nipo zade mwako Bora kigugu mizi tukukwelewa ina make sense Awezi kuwa mwalimu unachapia kila same I'm too much for you to handle don't try again You gon' jeopardize a half I'm too much for your brain Tunaishi maisha maigizo kila mtu crazy thing Michepuko nao na jita first lady Let's just get dirty Baby act a fool That's all you got for the fashion Unaita kiki boo Unaita kiki boo
Nafsi ina nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiliza
Mini rule boy, homie so playboy Dami takuni wakajukiswa kisha we ni bunny Mde, OS, sikutame J-Rider, J-Mother, J-Cut, I'm D-Money I'm J-Master, J, I'm J-Mo Najonga, he beat ya kuchu kuchu Still beat the Jemmy Dupree I'm J.K. Nyerere, I'm J-Kikwete, J.P. Magufuli Mini J kweli kweli Half man, half amazing Napangwa kula mkata Siwezi kuwa mdananda Siwezi ye mkutanda Mipa pama dale kumano Hingo maiki kumiza kicho meza pana You can even love me Miss your danding danding Now position Me show cars Mabegi bila nauli nye kumba Ni vipi tawa shauli Supu standing mwenye ndi mkamili I set the trend You just jumping on the pin
Masi inga nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza Nafsi ina nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza